You can dance to this nyimbo slow ball. Ntengo wache konde clean no tomon. Zato siza chidule chikonde fomo. Uyamikila chikonde chagongati promo. Stephen D. Motz, liquid mkono. Uyenda mapa yize say mkono. Tika fika kwa babe, hold on. Uyenda tiku segele atiri non non. Uga makala usamaga ige uzitsi wadi my horse for you. Hey, inagugonda, inaguzonda. Dimagugonda nebo sinka inga.
Ibi nyimbo yako, iwongo lele tiku lako. Iwalite usivu wako, igomite maloto wako tale. Iyendi nyimbo yako, uitengeri kwanza ko. Itengeri kwa magoro wako. Jigugonda mamuna wako, baby.
Ndiye sasa kutika figeba radio. Kutia gaduga wasa vege radio. Nyimbo easy kupasa money every morning. Asafuna ata kumeza chiboli boli. Ukapoweka kome, chikondi chikome. Hane uli prominent, weka sunga wone. Sindu ziwa na kumana buanji ndiwe kaya. Ena wande uti jabe angu fuga ndiwe fire. Chikondi jai neba ewe chidi hefe. Utakala titia isi ndinga shefe. You're my only girl forever. I'ma stay by your side living you never.
Nyimbo yako, iwongo lele tiku lako. Iwalite usiku wako, igomete maloto wako tale. Indi nyimbo yako, uitengere kwanza ko. Itengere kwa magoro wako, jikugonda mamuna wako baby.
Hey, nakuzapo huma wala ngati tzuwa. Nakuzapo moti na unalishua. Nakuzapo mfuna tafige pakua. I think nakuzapo teru maonega new one.
Nyimbo yako, nyimbo yako, nyimbo yako tale. Nyimbo yako, nyimbo yako, nyimbo yako baby. Nyimbo yako, nyimbo yako, nyimbo yako honey. Nyimbo yako, nyimbo yako.